radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare noga ina lewru octobre jena yamde sokido radio isaber miden tawa studio amen dido bale maison de la presse do bamoko do jottino no do kabaruji di umar waygal konko mohammed do trawonto ogi jande to kirabon kompetitivi de gouvernement o fuddi haldude yimbe le golloobe de ciudi sar wusibe tiagal ko be binobe ngadano murtere mabbe sobe kolli metti mabbe fewde sar yawol kanugol habude yurko yurko le leedi meden di dunke ande wobbe kolli tiwi dido anyaadi sentad bami dum yatta sar yebe kolli tiwi de halaji di golloobe le ciudi sar wusibe kali dido sa deewi dum nangata hore nyaloma hande won nyaloma keedenaado fedde nation zininde yimbe le mabbe anali tatteji di fulli adnaar ndu wattu jono dunke ande wobbe ngadi do hen landol kollitiide bodde mabbe ndiyama do kaadi dum wonono kabaru sakkade basiji lele deede bale lutindire laamu ode kenyede be golno yeso yimbe ndiyodo be kabaruji be be ngadi noddango fewde gouvernement o tinno sala golla gollide bibbe leedi malibe dum wonono senda kabaruji dimi jogi non do bete hande di bismillah modon e hedaade wono hon d'accord de armée Mali ngoddo nokkuno dirtedo wayi dum le laamu tomi nyabe ko liti wiide hanken won yimbe la nanube ton do wadi sababu do so zanamo goto heddile hen holitaabe dido wobbe do barmili hen so Allah jabi dido kabaruji min ngara wirfitaade do hen kikidan den tagal ko fedde humini hono kabaru yimbe la golloobe leyi ciudi sar wusidibe ko liti wiide be ngara wadde murter mabbe le noga e joli lewru octobre warorndo kenya be puddi haldude e laamu o de do fedde holliti do wattu jono jaba hono sar yawol kessol ngol laamu bami le leedi meden di karngol habude e yurku yurku fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
joni woni arande syndicat holta metamudun bangal sarewol yurku yurku gila wattu mongol yamira ka dum fu tawede kambe horebe sentade be kuliti wide be ngala fe jeddobe ngoldo sarewol ka yobru fuf bangal anyamudun elevi syndicat o fadde ngoldo sarewol darure mo fuf bangal habugol yurku yurku be taki wide won gollobe yoga ngol hertana bangi goddo dum sentade holti metamudun bangal referentinebe kabar mudum gila wattu golleji ngol sarewul denno senika holiti wiide gila jangube puddanno mutare golle balli tati so ni ngol sarewul wada ka bangi kanyan e wattu fuddode kaldal hakude mabbe e gouvernement o horebe senika kuliti wiide ebe keddi fahande e kabar mutare golle ne denno e holitinde wiide kaldal hakunde dedo gube didde wala fe hunde yafunde sarewul habbuwol yugo yurgu lati sababu der hitande 2014 du inde gollirde hertanande habugol yugo yurgu ende wajimina yo kala gollobe furobabe keso ikido fuf e kanyadun fay ngotanabe yo martina kumpa kala ko woni fi mabbe gollude ne da yamira dun nabude to sariya tun kala mo wiccigiti wadde yuru wirgo
dum won dunke ande wobbe kolliti wiide dido anyaadi sentade anni bamde nyaloma hande o saaje dum yatta e sariya be biidu halaji di sentade haldi dum nangata hore de do fedde be kolliti wiide waylata sababu no yurku yurku di kan habirede le leedi meden di kede mo kanko no dirtu alifa abibu ko ne o kanko lami fedde avocat en gombe le leedi meden di dum sukabe ko mo sifido hen do fottitango Muhammadu Samaseku.
Moi je me demande plutôt même si
Minka hakul am tama bangal sarya ndedo mutre golle na hani jati sabi imade syndicat dernade kala hakeji gollobe ngombe mudun dalilaji di ben kuliti e uru fuf bangal hala halta gollobe be sabi syndicat huliti wide yama hakun gollobe be mu fu foka indi bandu denno andon wide dun jati won imade ngol sarewul sabi yurugu yurugu di wala fi der nyaloma gatte yo buru fuf jamma der birungaji won ko bedo yimbele be Allah tan mun sede mun en kinnoto golle mabbe denno bural gondo e gol sarewul e goto yimbe le ngadbe dido golleji di jambo keddibe denno min mi la wide dum woni bural gol do sarewul
les autres je crois c'est ça la chance
sekira bu so ngabido bemal ame andengal odo bayni tirtol mi jojo modon non noddimni do dido numeroji didi kalon ko jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi bali lutindirde laamu ode kenen do bomako do be gonno yeso yimbe le jeda bu kabaruji be yoga halaji di fu njowi ko woteji ngaroji wadde le leedi meden di kabaru wayde jam e deedere kanye e jande le nokko e no kaldale kawrangal han tabirede be ngadi noddango fewde gouvernement o son haaja gollude tinno hokka bibbe leedi be juude non tan watta su jamarnde fu rentina bawde muude so golleji di keba yaade yeso kede mo kanko no dirte Soumaila Cissé kanko laami bali lutindirde laamu ode ko mo sifirdo hen do foccitango Muhammadu Samaseku
D'abord, il y a des préoccupations électorales.
Tafon ti dalla kabar wuteji na wodi gilla hitande 2013 en gondi imadaraji yalla la balla na golle ndar kabar wuteji leedindi imade amen yo hadde nguykaaji wote e kanye basiji cagal golleji wote den gondi dawnude dun no kartuji nina ujinaaji temde jeenay majjudi gilla hitande 2013 na jite min jeba ki fe kabar kartal nina sabiyo nugal bangal biltugol cadele kewde buri fuf warande bibele de mali gonbe cagal be sabi so neddo wala kartal nina hebata passeport hebata kartal séjour denno djomu wasa hebru golle djoni wadanta leedi ndi duubi de feccere wayde denagu rafi hewtagol jam e dewral e kany hewgul masimbinali min milawide e hunde de hana fi kambar dun jati minen hurdugo lamube wajimbini yo kaldal hakune bibe leedi ndi do kabaru denagu landine talguru aljendu yo tan batte sa leedi ndi wakat djun one wayde denagu wuddu leedi ndi mondi sanne ciudi lekol ngala ciudi dotoro ngala kajabe lamube dun ngala denno jangu leedi men di jati wondi e bonnede denno yo kanaka leedi ndi e gouvernement o jaba dawrude kaldal wonande bibe leedi ndi fuf
no gayne lewru octobre nyalawma hande won nyalawma kedenaado fedde nations unies de dido yamberi jara gondi e wadde wakande be gondi e saked le kedde adnaar ndu duubi nay ko be ngadi leedi neden di dunke ande wobbe ko litiwde bodde mabbe njiyama nyalawma handen o do kaadi hono kabaru golleji mabbe di ngorgi kedemo kanko no dirtet etienne fakapasi soko yo andal do kabaru no politique wori ko mo sifido hendo fati tango mohammadu samaseku
lorsque vous voyez à travers le monde
son taki wakat jun onder adnaar ndu fedde oninde ni kala ko woni ima daraji hutugol jam madun kabaru dawral der leede en jawide o hewina hani huntenade hore sabi wattu joni o basiji kewdi ngodi der adnaaru ndu bangal politique bangal gollirde mawde wolde nan der nokkuji di fuf derno siki wala fi sifa fedde oninde wattu joni o hadande daranade no fevri dido basiji fuf so fedde oninde wari der leedi mali bangal huntangul hore dawral so en tayki wide duubi didi ma duubi tati cagal dun wala fuf ko buyti e wayde denagu wala fuf dun ko witi e basiji hakude janyeli ana hani jati landuden ko hemen yalla dido ima daraji oni der leddi mali di wakkat jun o la darura bangal timminde basiji leddi mali ndi
il faut pour résoudre la question du conflit malien
yimbe le gombe to tumbutobe asawer jabbi non de be jalti be ngadi ton majer mabbe kolli metti mabbe fodi e réseau orange kany e malitel be kolli tirsa ewi ben wattu jono no kondi hokkirde to réseauji di no be bi dum feway fe fesa ndata pisi made sinangara faado seware do ko be ngadi majere mabbe de ko be kulitiidi wala fu ko buyte dido tida lay dum beedi nyalom handen o tan leey asawere warorde dum be bibe ngaran waddi ton majere wonde kasen kedemo kanko no dirtu Mohammed Salaw yo goto e gonnodo dum woni yimbe le ngabbe de do majere ko mo sifirdo hen do faccitaango Mohammadu Samaseku
ngadi majere asawere nde fewde kala golleji di orange ma malitel ngadata fewde e jamara tumbutunde ciagal majere nde woni ko min totti kajaado lam o himeji amen mo min dentini e letal kuru ko kejado gouverneur holti wide o totton ndudo talkuru modu hani totede o buri fufu yawde ka jamare tumbutune taki wide fa hunde dawraka ciagal ndedo majere jun jati rezo ngaji di buri bunde dina ndende denno yimbele be habi wana orange wana maltel fay goto e dedo golirde ngala kejabe der tumbututun e misalo soni hebi ciadale bangal pismada so wana jaha to siware tun biltoyde dun denno yo fode hon ido tellaji min kuliti mette amen
figol ballon suka bengala duubi sappo e jeddi coupe du monde be kolliti wiide mali ana hani fiidude demi final e leedi espagne ndi micitede wiide jaga boule malde be kawino gana ko debbino ko be ngatti dum baddi didi ben kebino baddu goto bange goddo do brésil kanye angleterre kani fiidude
union européenne e royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirab jeen no don neen le réseau ngaji to en puiran do santo be kolliti wiide roobe le gobbe to santo fa yotto yotto minya kanye e bla e be gondi e famine re kabarno be kan yinir jaagoji mabbe nayiri di bangal dacce ko ni faana mudun le ngal do kootul ngal roobe le chapan en joom gonno e mudun fa jotto yalla no roobe be kan be dirte kebe mudun en lanni be o do golle fedde no dirte ki mosi gandam faado ko jolodobe kolliti wiide suka debbo goto mo duubi noga kanko suuti cukalel gotel ngel lebbi nay odo suka debbo nangama no ko no dirte zego wattu jono o moy juude zanara ma ngabe gombe ton dan gondi e landa demo yalla hoddo wadi so mo darti suutude ngel do cukalel wurto en garan timminirem fa ɗo yoro soɗo hitande hikkande ɓe mbi solarɗo jaaɓi koɓe anni remde e haaɓurima ana yaha fa tonnuji capanɗe jeɗɗinoɗo kollitiri wiide haaɓurima o. Ɗiɗo kabaruji dokkam wakkande kanko laamiɗo fedde CMDT nde o wondi e yidude yimɓele heƴaɓe ɗiɗo golleji toon. Wattu joni o ɗo dow holliti wiide ƴeeyal haaɓurima kon ha laato toon haaɓu lobbo sikiraɓe ɗo kante ñalawma hande kabaruji meɗen ɗimin jooti on sanne heɗade heejoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalamu.